uyu mwanya w'umubonye n'undi ushoboye agende araza asenge ariko uje kugusengeramo tukwiye kuguhohotera niba uri umugore ujino tukwiye kuba uri umukwezi niba uri umukobwa tukwiye kuba uri umukwezi niba ufite ibinyabazungu tukwiye kubiza nino niba ufite ngo ushaka ufite ikintu cyakugiye ku mutwe cy'ikimandwa utakizana none ngo wenda kusiga ibibi byawe kuno wenda kusiga ishiringi wenda kusiga ibindi byose bifatikanye n'iyindi miterekero inoze no gusaba Imana ukayibwira icyo ushaka ushobora kwitorera iki giti imirundi irindwi ugasenga ushobora gufata aka kabungo ukakitoreramo imirundi itandatu ninga ngahe ugasenga ushobora kuza ukicara aho wicaye buri cyicaro cyose ugasenga ukureba umwanya rwose ni nkuru kureba kuko abantu baravuga hano bakajahe kibeho Imana yo bavuga ngo Imana y'u Rwanda yo bavugaga yabagaha ibirunga n'icyo wumva n'abanyarwanda bari kuririmba n'abahe bari kuririmba baririmba ibirunga Imana y'u Rwanda yango ngo Imana isibira zenganga ikasibira ikasibira yitorora igataha he igataha mu Rwanda Imana yatahaga hano Imana yatahaga hano ngo Imana yo mu mirunga Imana yo mu misozi Imana nyarwanda yavuye hano ikindi cyo muri mutansi mumvu umugabo ubitaga Ryangombe Ryangombe ni wazanye idini byo kubantu kuvaga abatutsi barabandwaga iyo dini bari barabifashe n'abahutu n'abatwa barabandwaga Ryangombe yari umuntu ukomeye cyane ibyo yakoreshaga byose yari yarakoze iki Imana yari yarakuye hano tushobora kuza hano ngo uve hano ubusa